Impilo ibukeke umdonsiswano phakathi kokuyithokozisa nokuthokozisa abanye abantu. Kwesinye isikhathi siyakwazi ukuthola ibalance right, kwesinye isikhathi siyehluleka. Futhi uma sehlulekile ukuyibamba kahle, impilo iphenduka ibe yinhlekelele. Ngikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Ngakho, uma uqala uvuka embhedeni, uyihlela. Uhlela ukuthosa abani kulolo suku? Wena, abanye abantu, uNkulunkulu, kumbe awucabangi kwakhona nangakho? Eminyakeni yokuphila kwami, ngifunde kabuhlungwana ngeziga eyithile ukuthi ukungalokothi ukucabanga kwakhona akuhle. Ngoba uma singakucabangi, impilo iphetha kabana. Abanye bethu yayifaka nami. Sigcina siwela ekuyithokoseni ngokwendlela yokuthi kuze kulimane nobudlane ba abanye abantu noNkulunkulu uqobo. Abanye bagcina bephila iy'mpilo zabo bedatsela isiginci sabanye bethokoza bona sebe ukhaphethi wabo abadlela kuwo. Noma ngayikuphi kukho kokubili, akukho kuhle khona. Nansi indlela inkosi uDavide ekubeka ngayo emkhulekweni wayo uNkulunkulu. Amahubo 19 verse 14. Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami makuthandeke ebusweni bakho Jehova, dwala lami nomhlengi wami. UDavide wayindoda eyisenhliziyweni kaNkulunkulu, futhi inhliziyo yakhe nokuseqhulwini kuye kwabe kukuthokozisa uNkulunkulu. Lokho kwakubandakanya ukuyinikela, kubandakanya ukuthethelela abanye abantu, kubandakanya ukwazi ukuvala umlomo wakhe ekhathini la uzwe igidigidi lokufuna ukubanika ucwezi lomqondo wakho. Kahlehle, kubandakanya izinto eyiningi ngokwemvelo yethu esingafuni ukuzenza thina. Ngakho, kungani uDavide efuna ukwenza lezo zinto? Ngoba Jehova uyidwala lami nomhlengi wami. Yikho lokho kanye okumgqugqumezayo. Kukangaki uNkulunkulu eyidwala lakho mlaleli? Kukangaki uNkulunkulu ekuhlengile? Phila impilo yakho kube seqhulwini kuwe ukuphilela nokuthokozisa yena. Yebo, yena yedwa. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion ungayithola nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.